Empire Record. Test music. Ambacho sijaguswa nacho, nishakuwa damu mbaya, ushashikwa na wabaya, mpaka uone haya wizi paka unajibia bala baba. Nishakuwa damu mbaya, ushashikwa na wabaya, mpaka uone haya wizi paka unajibia. Yeah.